Changishe alisha toto ajirani. Oh, buda fulani yeah. Ametoka bis fulani. Na wori yake ni asibambwe na maaskari. Matua na mume wa fulani. Excuse ya bibi ni mavijana hawalalangi.
Oranda inapigwa safi bro.
So what is love? Question mark when it's right there on your face. So what is love? Question mark when it's right there on your face. Shamba ya fulani nana kana mbele ya inchi hadharani yeah. Manzi fulani amekula fea fulani. Na vile boy child amejipanga hapa nyumbani. Najua kura fulani. Pigwa na watu fulani.